Shega, yani tinta, tinta So speedy dogo, yani chita, chita Na nitalodi lofa nikipita, pita, Yeah, sina kadi ya bank ila ni mingi miye mala Zile vulugu mechi, dede vwanjo tanisoma Toast kila weekend, gali full of tank Sina wasi wasi, yani full of confidence Nisipo lewa choma choma mishkaki Bata meno na mimi ndo mswaki Wana nitalodi lofa mze Kama naeleweka wanatoa offer se Chokufundisha kiki mana kuna mamluki Unataka kuwa marufu, unataka kuwa shabiki Nambe, Nambe, Nazi washa sim kama lighter Mission town, nana speed kama wifi Please don't try this, mechi minuga Watoto wameguga, kabi lodi lofa Kuna ni lodi lofa Nikuja tu kitu na kumoka Uwezi kwa mikama na blade down kini kutanga
Roaring tray, piano ashtray Sitaji beauty change ya mabaklays Prince Dooley Sax, Mr. Misifo Tapu mzika siku ni kifo nkila alapema hey Hey, naitaji ndoo ya barafu Na heni chupa sio moja Situmi fedha ya sarafu Laba nkwangulie vocha Yeah, tunakwenda round kwa round Tuna bounce back to back Shoti tuende wam kwa wam Kama ganja tuende puff kwa pass Nikibambia uwa ni tit for tat Ezi zangu makoba la squeeze in a var plane Ya need English gold isi bora si vai chain Tulipo toka ni campaign Ya kwa mbafo nishi dem soto sirudi again
Nazi washa sim kama lighter Mission town and a speed kama wifi Please don't try this mechi minuga Watoto wamekuga kami lodi lofa Kumbe ni lodi lofa Nikuja tu kitu na kumoka Uwezi kwa mikama na black town Kini kutanga zangu we utoniweza
Sipo lewa choma choma mishkaki Bata meno na mimi ndo mswaki
Wana nita lodi lofa mze Kama naeleweka wanatoa offer se Steam kama lighter, mission town and a speed kama wifi Please don't try this, mechi minoga, watoto wamekoga, kami lodi lofa
Kumbe ni lodi lofa, nikuja tu kitu na kumoka Uwezi kwa mikama na black town, kini kutanga zangu wa utoniweza